golle simari nogas e jeedidi ndena yaada amen itali fellitama Paul e hunde e soknobe wadbi ndesnda mawdo soldatebe goto biiteedo Julius jeyaade e habbere soldatebe Cesar min juli elana gommika adramittiyun nde waw e tufde asi tawi amen gondi e masad wanajo Thessalonike goto biiteedo Aristark min pokiti jang e mum min jotti Sidon Julius nde wonno ina labanno Paul redu rokkidum yo yaato sehilabe mum
ngam yewode ton
ko sokli nden men gummimo don min takki duundi sipar sab min kuccitno ko e hendu min tacci sar silisi e pamfili min jetti mira e diwan lisi don mawdo soldate bo danyani min laana gummi ko alakasandari fayka Italy jolni min hen e der balde kewde laana amen yahratno ko seese ko e tampere mawndi min jotturi tolno kinin nde tawno hendo ndu hadi min yawtudi min takki duunde kerende tolno Solomon nde min takkeri nde chadeeli min jofoy nokko biiteedo tufdi joddi sara sare lasaya nde tawno min bonirama saha kewdo te dangal laana hulbanim hankadi sabo korko benni pol wajibi wi
bandirabe mi yingal dangal ko kewal bonandeji e basal wona laaraka tan e dimgal mum kono den bayi waata hay wonkiji men
kono mawdo soldate bo burno holaade ko mawdo laana o kanyum e jom makko nde wonno tufnde debbe goni de welani dabbondi burbe heewde be bi yobi njoltu moyli bel abe ngeto yettaade faniksa tufnde keret huccinde hirnaange worgo e hirnaange rew ngam dabboydi ton do kenal worgo fuddi wuttudi do be cikki mabbe mbaaw jofnude enni mabbe be njolti moyli be takki daande keret kono ciagal dum seeda hendu mawndu witeendo funnaange rew ummi to leydito dupiti lanaka hayti min donki hadde hendu ndu nawdek ko dum wadi min gacci ko aka haye do min dewi les dungel tokosel biteengel kawda do min cippiri don e laanil kakitowel ngel min poylingel nden be ngabani ngel be jetti boggi be piili lanaka nde wonno be kulno ko sinkoyidi ceene sirta be tellin wiro be goppi ak hayet hendu ndu yerbini min doole ko dum wadi jangue mum be puddi weddade demgal gal e nyalawma tatabo e beddori juudi mabbe kadirde laana be e der balde kewdi nangi e koodi fof peñaani te hendu ndu ustani sembi min battinde ni ko mi jaade min dadata nde tawno yimbe be njoodima ko juuti nyaamaani pol dari e hakkude mabbe wi
bandirabe odon bawno hedaade min bason ummade keret bele di bonandeji e gal basal ina basa heftade en joni non mbodo wajo on yon gondu e tusal ngati hay goto e mon wasata wonki mum ko lana ka tan wasete malaika alla jomi am mo dewat mo feñani kam e odo jam wimi Paul woto hul ada foti darade e yeso Cesar te alla jabenima gurdam dannotobe e mabbe fof ko dum wari gonde e ciusal ngani mbodo holi ko alla halani mi ko ko non tigi worata kono alay sago jano yen e dunde
e der jamma sappa e naybo do min kaytata e geeci adriatic do dognobe laana be tini hedde hakkunde jamma e min batto leydi be njoli boggol kabbongol ko teddi be tawi lugge kiki ko hedde diraaji chapandi jeedidi e joyi be njey ha yeso seeda be njoli ngol kadi be tawi lugge kiki ko hedde diraaji chapandi joyi e joyi nde wonno be kulno ko yanoyde e kaaji be njoli moliji nayi to ciagal laana to be ngoni nyaagaade yo wet nde tawno dognobe laana be njino ko boccitaadi be njittidi laanil kakitowel ngel e ndiyam e mbi be ngoni ko e nyiboyde moliji to yeso laana to kono Paul wi mawdo e soldateebe mum
so tawi be yimbe keddaake laane ononon bawata dadde
e on saha soldateebe be taj boggi jaggunoodi laanil kakitowel ngel ngoppingel hayti nden yahi ha wendogo Paul waajibe kambe fof yobi nyam te dido kongul
ko hande wadi balde sappo e nay odon nyofi te on nyamaani hay hunde ko dum wadi mbodo waajo on yon nyam ngati ko dum rokkata on sembe tawde hay goto e mon wasata hay lebol hore mun
cagal nde o haali dum ko jetti mburu ko yetti Allah e yeso yimbi fof ko taji hen o wini e nyamde nden be jetti ciusal kambe fof be ngoni e nyamde kambe ne minen fof komin pittali temede didi e chapande jeedidi e jeegom e der laana hen nden be nyami haabi kaari be beddi belede e geej ngam hoynude laanaka nden weti be cioyini ngoral e ceene mum kono be keptinani leydi ndi be pelliti jofnoyde ton laanaka so in wawi wonde be kabbit moliji di be ngoppidi di njoli be njolbini boggi gawdirdi jiltooji de cagal dum be piltuwiro be ngabbeni dum to hoore laanato bele hendu ina duniraka yeso be ndanga ni ceenal daande geejgal kono be njen e tuldi ceenal laanaka sinki don hoore makko rufi e der ceenal he ha ko ronki dilludi dem pejji de ngoni e dajjidi laaci makko soldateebe be miiji warde sokaabe be wat goote mabbe yinaadi woccito kono de wonno mawdo soldateebo yinno ko dandudi fol hadi be waddi dum o yamiri waabe yinaade be yo ngada yandi e ndiyam njofoy dow wodde be yo ngaylo e mangiji wala e keltini laanaka ko non kambe fof be njofiri e dow cellal e kisal